a crispy once again. We come back again.
Make bado jata fereka, nduku ya fereka.
Mina wesi kupata
pata pata.
Mina wesi kujua
jua jua.
Mina wesi kukula
kula kula.
Yeah yeah yeah.
Mina wesi kupata
pata pata.
Mina wesi kujua
jua jua.
Mina wesi kukula
kula kula.
Yeah. Ase kula kula, acha pomato anambu ajamu. Mungu mia takupenda kamu. Wapedo kude chalu eva kuda damu. Takumale manyako tano. So my ex na yekina benu angongo nena nwango mukende. Win my head nga wero pire kende. Baby you give me next time kampata. Ikata miele kwa fanball bambata. Bebo nyirira nganyo amata. Ikata wito tumo nyankolo rirota. Baby mina wezi pata, mina wezi jua, mina wezi kula, yeah.
Mina wezi kupata
pata pata.
Mina wezi kujua
jua jua.
Mina wezi kukula
kula kula.
Yeah yeah yeah.
Mina wezi kupata
pata pata.
Mina wezi kujua
jua jua.
Mina wezi kukula
kula kula.
Yeah. I say kula kula.
I spend my money every day. This what I'm every day. I take you what you say I even though. And I know you are even dead. I spend my money every day. This is what I'm all every day. Can't take you what you say I even though. Kuma beneno even dead. Baby, mina wesi kupata
pata.
Mina wesi kujua
kujua.
Mina wesi kupula
kupula.
Kupula. Enjoyment, it's enjoyment. Kuri dienga initia unemployment. Yo yo, even wrong with development.
Marco celebu, mama mate, chalamuza bibu. Iko yo kodi akamu karibu. Iko yo sampo ami charibu. Iba celebu lemba cheke pendo taratibu. Yeah, taratibu.
I spend my money every day. This what I'm all every day. Kate ki wanyi say I ibe to.
And I know ya ibe den.
I spend my money every day. This what I'm all every day. Kate ki wanyi say I ibe to.
Kafaka wuto, nyalefuka wambe kudinzo robi. Promotion pa emo kepo dea dea.
Yeah. Ayebale promotion,
sisi anuhuda mbake.